yamde doy min taji sappo e jowani ko wittori odon kettini sigilaji studio kalangu ko min Omar Hamad janganta nani ko e kibaruji meden nani diwtagol nimbe jamde cede yaade e ngukaji wadi ko bibbe leedi Nigeria tawade sobbirde mun ndogoyi e warde der leedi meden Niger ko watto bi en nimbe kemen jeetato kam en tawa handem bangi département mo madawa der region tawa onnana ko bandi min hali nanne nyalande dida bere e hantode hande murtere syndicat gollobe to suudu sariya dom nde murtere du wadi faddunde jiyade to suudu sariya ndu gallu nyamendu onnana ko bibbe leedi gere kali domod nanne kenduli e solare nimbe milana alali jonte appe tawa der mun yeru no jombe ande do kenduji kali e solare kolli ko dun nafa jaye e laddeji kanyi woni yewtere mede pindinol ko kantirte hande lasaro kori jamirta mo yerno kali ranno mi on e der ko e kibaruji meden go'o mayi goto mayi sappo e go'o mbarmi dum woni dum do no sukabe be duubi jeddi yaade duubi sappo e joyno dima ko yabere futtunde wande hande lasar on der yamde tati der bangere tudu ton enda agadez yeruni no bandi min tawado tendan o holli wiide ko puttolo yabere de wadana der nokkure to jande qur'ana jangete dum doni waddi ko sukabe jangobe der nokkure de kolli e wiide ko jamdi gom kamben sabi puttol mudum yeruno habar on wardi to sogeji tawade der nokkore den nonni bi on ko to nimbe kame jeetato bibbe leedi Nigeria jiabe zamfara Nigeria peroyi ngari der commune bangi département madawa region motawa dum du sabe alla e rafinde nagu lebbi nay ni joni yerino alaji gado dum woni jon dubi chapande jeddi e nay holliri o wi o dillana wuro makko zamfara gam alla e tetere bibbe bombe jogi be kaborde to enda der nokkure Nigeria kettine nane ko wi
Men tuwana zamfara, men gart leedi Niger, ko wadi min peroido woni rafi dena ngu bibbe bombe ngolino ngada der chakantaraagi den. Min ngada himbe kame jeetato fa jom hakkilo fukkingo wala. No himbe gombe no garato amin hokkimi habaru. Bani kenga wuro battingo he wuro amin gon. Bibbe bombe be dillidi himbe noga e joy. Hey, mi hore am, mi nyam warama, baadan warama, bisaji amin dillidama wala fuko be accanimi. Dalle on gi'i ko wibe nonne. To, min kiba balla ngam kam min gari no e nokku go himbe keme jeetato woni andi say munya lebbi nay ni yaade joy fini fu woni tani dum beedoro to do yago lebbi didi deni hakkilo fu kingo warti fu min cojji titto wuro
kenga alarbare ni e der lawal goto go loreji go ngari to enda madawa ngadi ko to nimbe chapande jeegom ko rewbe e sukabe no tawa der mum nani fahande mbien ko watto nimbe ujunaji chapande tato peroy to enda ran der sobbirde nayorade funnange leedi Nigeria gam alla e himbe habodobe gam jihadi e bibbe Boko Haram dum do wakati no dum woni komite bibbe hano Boko Haram njano tetoyno gallure den gam batti alla e ko sogeji ngalalum dum do wadana ko fuddi dum kam woni an sogeji leedi Kameru njaadi njaraadi to enda chagal hippitere wannonde sappo e nay leru janvier wittindu du ko wadi nimbe sappo e nayo mayi der gallure de e fawar joni nimbe ujina chapande tato e njoyo ko yey feroy dum doni komite altine bittido dum woni an bibbe bobbe gonje na toy der no kura rande gam alla e sogeji leedi Nigeria ko tawa katon lidu ko kambe no teta no kunde alla e wakati mbiye bibbe Boko Haram ganno hippitarde de yerno habaru on wardiri ko fede leedi France jindu ko kugal habaru jiwi nane sarusi chudu saria mungala no golla hande nyalande dida bereni e sakitorde murtere syndicat gollobe sudu saria wadum no micintina dum woni nimbe e wiide ko muraduji di jamtuno illunder lewru mars dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum hebane mosala dum wadi ko hande subako Habibu Garba yeyi to sudu saria ndu gallu nyamende e yewtidide bibbe leedi gere no wonno yarnani ko be biri
no wawa latade muraduji mabbe woni wala no hunti da kenga mi wari hande do mi wari wi a golle gala duddo no wada do mi munyan ni de go funo hantan ni
no wala han fukula gate wallahi mi hisuri
e munya tabe natu murtere paddol golle gam muraduji ami fu wati
rugumo
idu bore yebbo bom man kambo
duddal mabbe fu garay de minen kay min gari e deni e gala ibe nana beldum do godi lawol be dat der murtere ni gam illa baba fi biu funo wullan hore be ko e mu'en debe gala ibe belna be jata golli gonga alla debe jobaka de gadan greve
nani mbiyan kenga dental syndicate gollobe le niger kambe du noddi hokkobe habaruji lasara on batte wurtinde derol e tilsinde e gomnanti ko jungo ko be deki dinno do derol illu nogay leru october dubu jinaaji didi e sappo e jeetati no nohani be belto em dental syndicate woni jeddi je didi hejani gomnanti idrissa jibril secrétaire général au syndicat holli e wiide kono watto fu katta tawe hajeje mabbe di ngadi atta rafika yawtidi e makko.
Le 10 janvier, nous avions écrit au ministre de la
Sapo le 10 janvier min bindani ministère haujini e kodol golle dundo do hala kamin kaldi gada balde nogay min kebay jaba de lawol gotol golni wadi kenga min burtini hala yasin to min gatti dane e gomnati on min kokki mo jeddi ge didi gam musula hebe to jonni horejo gon mo ministère haujini e kodol golle noddi kam o wi ministère on no widi halde ami jura o to deni musula hebaka min kojan labi fu ko watta min tewta hakkeji amin di hano paddol golle burtaki
la grève la marche les meetings rien n'est exclu
nani jobal janginobe ligotobe de handi e jewtinade sadorma mo jande tawdande leddi meden Niger hande on dum woni mana noddugol hokkobe habaruji e wurtinde derol kenga ko syndicat janginobe ligotobe jandeji pamari ngadi kenga la sarao kettine Abdou Larba secrétaire général mabbe ko wi famminini be do mana.
Nous avons demandé le paiement des pécules.
Comme j'ai dit, woni kero janginobe ligotobe fu ko ken joddiji mu en wakati hani yo bedde enda min jami du ko na fa handen ko watto ko tawe hono rewbe e ginanobe enda ngarse haddi gorra mun en wodobe gorra ben nonni fa handi du ko na ni hono himbe ami latibe lawol ko hojanoma sappo jeta lewru septembre du sappo jeta ti ko darto hono tol mabdo yarrebe gerebe ko kiten joddiji mabko lewru novembre be kebay dum nonni fa handi du ko na min jami ministre ko watto ko tawe wakati fu janginobe ligotobe tata fu hokkite njoddi mu en wakati mo haani hokkete de region jetati fu yerno nyemeni enda
dans toutes les 8 régions
nani al moktar bi leddi nigeri bi leddi niger gado kodi e kotane nani beldum jonde mun le mali sane dundu illu der dubi ujunere teme jena e chapande jena o motawa der leddi mali e jonde o holli du e wiide wana an der leddi makko to juway ton o tawa alla e jonda lobal ko tawda bibbe mali e warobe sodam bandi mi rokayatu Abdurrahman yehi yewti doy e mabbe to be tawa der bangere bankoni Bamako nani ko wobbe kaldi e jonde mabbe e bibbe leddi mali
Olko go nanton go fu tawa kana der bangere bankoni gallure Bamako bibbe leddi men Niger gombe no he jonde ton no gada golle jungo der mabbe no tawa Al Moktar Boubacar gondudo dubi chapande joyo
yaynani jande de enda wala na wada wojitimi le golle juddé na mi wada kulle de jidon de be ektakina na Niger ilum ndar non himbe gonno golle fa jokkay mi horam do wami golle hore
affaire momen
dibbe leydi mali ngala he burdo diron gon fu no Al Moktar Boubacar haliri o wi gan jonde mako der himbe mali be hano satarma gon fu woni o wala mo fotta
Bien merci.
On travaille dans le Allah, mais kemi ngada golle amin no hanir fu. Sene awara nati leydi ndi endam o hayta ko nata bi leydi. Mi yakay mi ay fu satorma joni mi waawi anin sogoma mi waawi goddum sedda kala dey. Dula yaade yes to mi yami yeni to.
Dale loin pi m'insulter.
Leydi Mali e Niger, leydi didi non, di yannange ko fi himbe dilobe no wodi sembe der majji.
Leydi Niger no yidi sigilade jidal ko gendirabe horebe leydi be CDAO dun du gam batte alla detal hawrinde dental leydi Afrika ko wadoyta der dubu jinaaji didi e sappo e jeenay o yaade yeso yeru no habaru on wartiri to fedde CDAO nden Nafis Adam Sirfo Sumana Ahmad Famini dunim
Gendiraɗo hore leydi meɗen Niger mbiyeteɗo docteur Lalla Malika Issoufou kañum woni ko ƴami tediyawo hokka ɗum laawol waɗa hawrtere de kiraɓe hooreɓe leyɗe kadi mo hawrinde mawnde watteɗo ene ñemey dental leydi Afrique capantati lewru juin warde goɗ lewru jeu dubinaɗe sappo e jeenayyi pelle kewɗe hawrindeji kewɗe jiyaɗe e leyɗe men ɗe kañum e leyɗe duniyaru kañum e goni ko watti balla muɗum caggal neldol hono ƴanɗe ɗe nda yaade ɗiɗaɓo kawjiɗo golleji cdao mbiyeteɗo madame Finda Koroma wakkati mo o warnoɗo e nan galle ñemey sappo e jeenayyi arnoga e nayyi lewru janvier dubinaɗe sappo e jeenayyi hawtade e tabintingol laabi ɗi enda yaade e ministére ruɓe kawjiɓe ko darto filla rewɓe e worɓe batu o se waɗi na hani haala wurto inditirte haala gendiraɓe hooreɓe leyɗe tediyawo ko waɗa ɗo enna ñeme gam batte wallugol sukaɓe to ɓangine law keddo e jande l'école fa ɓooya ɗundu ko nan ɗo enna ñeme woni ko ɗum holloyte hooreɓe leyɗe ɗenɗe cdao
nani mbiyen jangore lettol bal ko coupe leyɗe afrika ɓe ɓuurayi duuɓi mane mbiyen ɓe jottaki duuɓi nogay ko waɗayta ɗiɗi lewru février gara o hoorejo fedde hawjinde lettol bal nder leydi meɗen niger kengal lasara no jiidal naati caka makko e sukaɓe ummatore ɓe fadaji leygal luure meɗen ñamey to suudu jaado sekondu colonel major jibili rahima ni o hoorejo fedde nde o noddi yaade sukaɓe ummatore ngara no woɗiri nangande ɗum woni lattol bal natol caka leydi niger e leydi afrique du sud
studio kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birni gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere e goho toɓɓere e joyyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
non ni yewtere meɗen pindinol haltana hande kenduli e sollare koni ɓe mijata ko jonte woni ko ɗum waddata yerunino joom e andal dow sollare mbiri ndu hendu ƴuwoytana to endal leydi tchad woɗi hendu andidirandu ni ɗo endan bodele to ƴoyta ton kam woni leydi tchad woɗi ɗu no ɗum woodi ko ɗum nafirto fara leydi ɗum do yaade nder leyɗe duniyaru ko ndu wecciti bandimi rahilat sumana nani ko heɓaninimɓe dow maccu
nder wendu wiyetendu bodele tchad won ko tawa keƴƴi loope ko tawa e wendu enda imminto hendu e sollare no watta e duniyaru yeru ousmane bawa kalowo filla ko darto wakkatiji e etor kenuli
ton hendu e sollare ɓuuri wadde ganno kuude to dallol wendu yerndu woni non lopal ɓolal tawa nder mum hande warori ton en fecca tchad soɓɓirde mu duno woodi bamle mawɗe ɗiɗi tibesti e nide teni hendu ndu ƴuuri nder bamle ɗiɗi ɗen gam no faaɗi fuu sollare nde no ummoto sanne no ummoytondu tchad ndum wartana tokkira niger e nigéria tokkol hendu ndum holli ko ndu ƴuutana maayo ɓale o wadde hoore huɗo amérique yotto ladde amazoni nde
jande e wiɗagol ko waɗano holli wiide ke ko watto tonuji ujunaji nogay ɗiɗi ko laati kulle ñamminiɗe no enda nafoyje du konan har laddeji e jaaye caggal bonanda ko sollare nde wawi wadde yaade ɓiɓɓe adama ɓe har cella muɗum en nde sollare no woodi du konan nafakkaji mawɗi ko waddoto e wurtingol laddeji kañum e wallugol awgal liƴƴi ɗum du konan ga allah e batte kulle ko warno caama e ndiyan ɗan liƴƴi no ñaama ɗum yerno ousmane bawa haalir
hendu e sollare nden kulle keɗe tawa nder mum no waɗi ko nawterto e mum fara golle deme misali mbirguiri nder tewtere ko golloɓe awatirde gaɗi ɓe kolli ko wakkati hendu e sollare nden lewru novembre avril waɗoɓe deme jarneteɗe ɓe mbiya wana ano mbirguiri tawa nder mum ni leydi ndin ɗo no waɗan sembe sanne ɗum waɗi wakkati ceeɗu himɓe no jiya ko hedde hirnange leyɗe afrika golle deme no gaɗe sanne e nangol liƴci
ba ko tawa wattitogol mbakayiɗi endan no woodi kulle ko ɓuyti sanne wiyendu caddu ndu endan ɗum ɗon haɗay hono kulle ñamminiɗe endan jaade nder duniyaru gam batte wallude laddeji duniyaru hono himɓe gaɗoɓe tewtewri e luggin ɗum no andal ɓe mbi hunde worre kañum woni ko jaccaniɓe hono rafi famde nde wonde ɗum ɗo timmoyto
don wonto kibaruji meede fulfulde tili yamde joyi mintaji chapande tati gungu mamad dantani waddana on ko demgal hausan kore kirten to jam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawadon der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum